Hii ni kolabo. Yeah, new tom
Numunyakuri.
I sent the trigger. The trigger, come on. Nifuza kumbera akutuza hafi y'umutima wanje akuganiriza uko mbishatse ukabyara uhungu nakobwa nagutembereza nzagutembereza nzakujyana hera heza utazi kandi haguruka utunyoni ndakurahiye n'ukuri waranyuze ingendo yawe inseko yawe indoro yawe
Namuka jasi nguratira bagenzi nabahisi mwereke inshuti nabavandimwe niho nzajya mora ndota buri munsi nzakubahisha sinzaguteza bisi ni wogwe mwarubahiga uruwa mbere mu bamisi abaduteka iminsi barakagwa ku gasi ni wogubahiga umwami kazo the trigger umaso yanjye ururi mushya sinjya nguhaga ubu ni ufatanye budasanzwe kuva Kigali mpaka Muhanga
nakurahiye n'ukuri wanyuze Ingendo yawe inseko yawe indoro yawe Ubwiza bwawe n'ukuriye ni karemano Abakobwa b'i Kigali bosura baruka Nakurahiye n'ukuri waranyuze Ingendo yawe inseko yawe indoro yawe Ubwiza bwawe n'ukuriye